is calling you today. Wasted years, wasted years, so foolish. Have you been in darkness and seen? Turn around to the King. Jesus is calling you. He's calling you from the life of wasted years. Wasted years, wasted years, so foolish. Have you been in darkness and seen? Turn around to the Lord. My God is calling you today. He's calling you from the life of wasted years. Woken kumi, eche fula o, abo mando ni lebo nagi bara. Eche fula, uso kurum, eche fula, ni ni pe marabe. Cheta no mi kogi o,
Jesus.
Cheta ne pere kogi o, cheta no mi kogi o, chineke. Jete beregio, jeta ne beregio, hey. Jete fula mwagi chine, jete fula. Jeta no bia beregini simo, jete beregio. Wanye ne mema.
Oh,
apitie de nou pou.
Ona mama mo sos chunyo miko ni hunanya chine ka onye rayo paraya konyo bula nke kwere na ya garewu ma wendu ebi ebi Oh, Chibo,
Chineke, Oh,
Chineke onye ga-eguzo n'iru gị, ọkabụ onye ga-eguzo. Nna ajụla m
mmiri niile ka m nọwe ọkụ,
elela jọmume manya
mmiri niile
Chineke
ka m nọwe ọkụ.
Ekwela ka mmadụ kwuo n'okwute, ekwela maka na onye ọbụla mụrụ nwa na-elegide nwa ya anya. Ọ na-eme were aka kpeche nwata ihe, ewere aka n'ikpọrọ ya. Onye nwe m dịka kuru mmiri sagu nnele, ọ kwa n'otu ahụ ka mkpụrụ obi mee sela anya ebere gị. Ekwela ka mma jijiji n'oke gwu n'anya ndị iro m. Ị gwara m ịkwado were m ihe oriri n'etiti ndị iro m. Idowata bụlụ n'usoro n'anya ndị niile na-agbagbu m. Maka na onye mabara n'ime Chineke dịka ugwu Zion.
Ekwela ka m daa,
eze ebube zanụ
n'ọmụmụ nwa nke gị o.
Biko gajụla m
kwe m nada,
atụla m
eze agbachila m nkịtị
o. Agbachila m nkịtị biko,
ụzọ mkpọchiri onye ọma meghere m ọnụ ụzọ.
Yesu do
ụzọ ọma niile lụrụ n'ihe mụ ghara ibi efu.
Oge nọkara obi m n'iru Chineke. Chineke wetụgharịa wee gwa m,
nwa m anabatawo m gị o. Anabatawo m gị,
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 anabatawo
m gị. Ma gị bido emeghela ọzọ,
emeghekwala ọzọ.
Anabatawo m gị o,
anabatawo m gị,
nwa m anabatawo m gị o. Anụwo m olu gị, gawa nke emeghela ọzọ.
Anabatawo
m gị, nwa m anabatawo m gị o. Ụdị isoro na-eru m na di o, gawa nke emeghela ọzọ. Anabatawo m gị o, echezọgo m mmehie gị niile. Echezọgo m jehie niile. Anabatawo m gị o. Anụwo m ụdị soro, ma ga emeghekwala ọzọ. Akwa ga-eruo m obi, akwa ga-eruo m ntị o. Nwa m ga emeghela ọzọ. Echefuo m o, agaghị m echeta njehie ukwu gị n'ihi.
Chineke onye na-ele obi nwa m,
emeghezila ọzọ.
Bịa ka anyị dozie.
Onye hichapụrụ m anya mmiri,
ekele si na lala obi.
Ekele m gị, onye hichapụrụ m uchu ọgbụgba.
Iwu isi ala
niile, onye yipụrụ m akwa mmehie wee nye m uwe dị mma.
Eze mere ekele,
ebere m akwa arịrị, wepegara ya eligwe. Eligwe wee nụrụ olugbo, wee dọkagbu gwa ikpe nke dịrị.
Otu nwoke ji gbatụrụ pụta n'ụzọ, otu wee gbafuwe. kwatu onye keje gari. Anabata wongi,
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 anabata
wongi,
anabata wongi,
anabata wongi,
anabata wongi,
anabata wongi,
anabata wongi,
anabata wongi, anabata
Jesus,
as the one who has so far. Christ were mwa na mwibazu no gesoro kwanu Christ chikweze watu bochi na mie mbongwa kagaje kwazo miriga mwilololo chineke nangagi gano mbe madu kachongu onwa kagabia nduga boso manemesia Gesoro kwano Jesus chikweze Ufado kaka no simiri Mano simiri gaju haju Mano nyobu la kwere na Christ yo Onge soro yala Onyobu la soro Christ were mwa Na mwifazo no gesoro kwano Christ chikweze Chikute Jesus na mwidindu Makano mwagi chegari dilo nye murangu Ime alili Ufodebru wampo chinti banili Ufodebru wampo chinti lamo Ye mesia yesoro Ye kwesu lano mwo Mando nyobo la soro Christ were mwo Mwibazu Soro ya bilie we babu meri mbage icha ponya nyamiri na nyao akeje kachifole do we juom ole kegi ili ole meri giyo aleluya
ini leso
onyobu la soro Jesus we mwa
ye mesia
ye mesia
Jesus tu resi